mazima nga toba nagedde mwesuka kanewaze mukama nyibyo natakumira mbeera anyambye nentuuka nsaana kumwebaza lugendo lwadde mbeera nenkonga yamuzokkira bange era sanze nankanga leero natanda gye nasibye bannanga enjala eyagwe waffe ntanza nasibye yakama nsaba munsasire ne buli omu okukwata kyakudde abafise banaabankeera be banaawulira ngeera okusooka kwa yonna n'abeeka eyo bantu mubbalaba tebaddunda baagala alunde nga mukyaweereza ngeera ekigambo kindeese olwaleero ne kinnyiga okukamala mu butuufu nno gyagala njatule mbe bakkakkamu sawudde katimba gasewamu abakadde banzaala njagala mbeebaze ng'owamma okulira abaalugera nga by'olabye nfaafa birungi by'otabala n'ebiibwa ebityo kozi bye simanyi ŋŋenda oluusi nenkalubirwa emyaka egy'omu buto nabyo bimbuulirwa ku bintu bye mpulira si kulimba bw'obeera n'akasa g'owamma omuzadde yaweebwa osasula entuuyo ze kale nze nalwala lwala nnyo nnasula nga mbatunuza embebere bambi katonda n'abajuna lwakiseebaza nabwe bembanyizaamu ne babanga abakwatibwa ennyiike ate nga kyekikyo ne babinnangira ensobi eyo kenyimanyaayo muzadde nga bw'atalwasonyiwa bambi akanyama nenkagula nsobole okwenenya omuzadde wansusso njagala bange maama yasinga njagala taata bintu ebyebbeeyi ekyebbeeyi ekirama naayo nkaagwamu omuzadde wansusso tibayamwenkana tokaabagaggawaleera nga ssente zaalina nfaafa lwaki maama yeesibe nziina ssenga watuulirwa lwaki ssente zize mu bbidde n'ekyokukola n'olimu okimanya bulamu ekikanzu kya taata olwali olutindolo omuzadde wansusso njagala bange taata yasinga njagala maama eyomunsi bifunwa bufunwa kubanga ofuna ne biggwaawo okazana oddamu n'ofuna n'olwekyo njagala okimanye nti ku nsi omuzadde wansusso bw'ate oli mujja wange oyo simanyi obwakula ku ludda lw'omukazi ow'omunju olaba nga kya kitalo kyokka omuzadde yasinga tebayamwenkana omuzadde wansusso njagala bange maama yasinga njagala taata n'olwekyo nsaba okufuna enjawulo eyamulekwana omwana wa boobwe yo mwana wa boobwe talina mbojjanyi eggo bwamulekwa naye mukikaakyo n'olemu okwala bw'ate oli mwana waani olwo tiwaba akwagala kusamuru mia wache ya kula genseno Noyo katonda woku nsisi manyo wakula Omuzade wa nsiso Njagala wange Mama ya singa Njagala tata Songa zemba disi manyo wanga mnimu enchamu Wanga chechicho nsaba mumbulire Ngo waka nyevi ange siku ganye nsaba usale diro Mtu wa wakila evange na wansasire Ngo waka nyevi ange siku ganye nsaba usale diro Mtu wa wakiza wange na wabekokole Lawa yonkwa nukwa tatane mama vukunye nseno Awa zada wa wakila kufise njagala mwetare Omuzadde wa nsiso Njagala wange Embozi weta wangate sichiganye tulita mwolundi Amba vokisa wange nsaba musibule Bawa chani mziki za tusabe nyoba sana yesara Patondo miambi wabu nasibulabe bako Nabala vete nzike njimba kubata mwamani Amange njagala mujagani ngazala kuza Nabala vete nzike njimba kubata mwamani Mwamani njagala mujagani ngazala kuza